kari baba, wasi kari dada. Tunawaza, no process.
I'm a superwoman.
So tu vipo dozi na vipicha vya kichokozi. Squeezy mwanaume anapenda mwanamke ajitume na chape kazi.
Sasa tunavyo vikundi vya kusaidiana, vikoba vyetu ushindi tunakopeshana. Kubwa kwenye uongozi tumepata mtetezi, Mama Samia oye.
Wanawake
exciting, hustle for my own, don't care about fighting. You know I can be queen and also be king. Superwoman, give me that championship ring.
Kianza changa changa, kamtaji kangu chakanga. Yeshala ya genga.